ebitiso n'abantu ku nsi bayiwadde omusayi ekibuzo ekiseera kyebuzo lwaki ebintu ku nsi yongera kwonooneka ekyentegedde kwe bunnabyo omutuukirira bayibuli bwerangirira kubiribawo oluvannyuma kyekkebwamu ensembe gyebuuza lwaki ebintu ku nsi yongera kwonooneka ekyentegedde kwe bunnabyo omutuukirira abasetani ali mu bantu atirimbula amawanga gonna gajjudde ebiwoobe kumpi matongo abalala nfuuzi ne bannabantu n'eddembe mu nsi liguze twenyiddwa ekibuuzo kyekkebwamu ensembe kyebuuzo lwaki ebintu ku nsi yongera kwonooneka ekyentegedde kwe bunnabyo obutuukirira bayibuli bwerangirira kubiribawo oluvannyuma ekibuuzo kyekkebwamu ensembe kyebuuzo lwaki ebintu ku nsi yongera kwonooneka ekyentegedde kwe bunnabyo obutuukirira bayibuli bwerangirira kubiribawo oluvannyuma ensembe gyebuuza lwaki ebintu ku nsi